Black Market Records.
Fresh out from Niger Remix.
Oi, Bobby!
Huh? Yeah. It's not about you, it's about me. It's not about you, it's about me. Shida si wewe, shida ni mimi. Shida si wewe, shida ni mimi. Nataka ule mpoa, ule mpoa. Nataka ule mpoa, ule mpoa.
Ayela,
ule mpoa, ule mpoa. Nataka ule mpoa, ule mpoa. Nice fit, nice booty like She like this, like that, like She like to ride the me right like And every day uko deja vu.
Bad girl, me nafanya vitu. I can cheat, can die, every man can. I can sip, can buy, every man so. Lafu kila mpola, sima kuwe physically.
Mokelanga kila bet, kito kinyi taivana. Saka tulibet, muni botu naishana.
Mbora tu vibe, pole tunawezana.
Kendika amani, cannabis, bora marijuana.
It's not about you, it's about me. It's not about you, it's about me. Shida si wewe, shida ni mimi. Shida si wewe, shida ni mimi. Nataka ule mpoa, ule mpoa.